Stadion.
Kama pack I do for love na kubembeleza zaidi ya puff and love baby shiki mkono ni vute nchikav bila idhini yako baby sisiki snyav I like you nafun drive we msamu kama Katie Foles statis za the candy bars nice cooler na we buys usione mina act a fool maskani hazikongi kwa machizi kwa cool kukolo meniteka mwingine hata sioni kwako mima teka suwezi toka kifungoni we ni dili zaidi ya gold isi la leoni soko vya ni zaidi ya tanzanite melelani na kuna kama zari mwanafwe alisha sema you drive me crazy you make me happy toto wa kitanzania na kuita misezi gabi so komba na kutifia ndo uzulu lio nao
nimekuchagua uwe wangu moyo taumia ukiniacha peke yangu peke yako yua Mrs. Gabi na kumia Mrs. Gabi today tomorrow forever me and you baby
crazy peke yako Mrs. Gabi Come close to me, love me, love me, love me.
Whoa, baby. Ulivyo mbamba mkuchi ndo najijamba vivutu na viwapa na kuita my moja namba unajua kufaa unapendeza mpaka basi kukwacha siwezi kwako nimepati basi huitaji Lamborghini upeo mkubwa wa akili Mungu kakujalia we msafi kilo hadi kimwili hatuna team members kitambo mekubali ndomana na zamo vinza bila yako na hatali superboy bila wewe blend yangu inasoma zilo basi baby nielewe
You are my role Nimekuchagua uwe wangu moyo taumia ukiniacha peke yangu peke yako yua Mrs. Gabi nakumia Mrs. Gabi today tomorrow forever me and you baby Nimekuchagua uwe wangu moyo taumia ukiniacha peke yangu peke yako yua Mrs. Gabi nakumia Mrs. Gabi today tomorrow forever me and you baby.